mdomo murangu.
Alea last jam kwa kali zile siku
zile. Lights, yeah. Stunt boy.
Yeah.
Dummy deal on the beat. Yeah.
Leo nimeamka na hasira na ngoja msancho cause ni mpashe. Leo nimeamka na hasira na ngoja msancho cause ni mpashe. Leo nimeamka na hasira na ngoja msancho cause ni mpashe. Chokoze ni mpashe. Arinjipate kwazo ni mpashe. Leo nimeamka na hasira na ngoja msancho cause ni mpashe. Leo nimeamka na hasira na ngoja msancho cause ni mpashe. Leo nimeamka na hasira na ngoja msancho cause ni mpashe. Chokoze ni mpashe. Arinjipate kwazo ni mpashe.
Amka nikiumwa na kichwa imevura kumbe ni venye meja content. No school iko kwa damu marapo bado wako old fashion. That dude alidhani ni genge tu tunarap kwa mamake. I had to choose between kusave kwazi streets ama home Kalimange. My last track nilikuwa nipiga na lil kid aka kickback. Shout out to the day ones wenyejua jina yangu ya kwanza ni Friday. Patana wepewa nasulizange bills utalipaje. Kuna do kwezi hewa I wanna kifika lazima wakanje. Kwa bitu kwa off key I wonder why wanna quit tanga goji pigiwe makofi. Kuna dead bodies manze lete for coffins kama ina profits manze na invest hata kwa showbiz. Na miss your gopi Kalika Jones mpate Nairobi.
Leo nimeamka na hasira na ngoja msancho cause ni mpashe. Leo nimeamka na hasira na ngoja msancho cause ni mpashe. Leo nimeamka na hasira na ngoja msancho cause ni mpashe. Ncho cause ni mpashe. Arinjipate kwazo ni mpashe. Leo nimeamka na hasira na ngoja msancho cause ni mpashe. Leo nimeamka na hasira na ngoja msancho cause ni mpashe. Leo nimeamka na hasira na ngoja msancho cause ni mpashe. Ncho cause ni mpashe. Arinjipate kwazo ni mpashe.
Animal chain, shoot at your leg, make you walk with a cane. They think I'm a surgeon, the way I convert into patience and then I operate the brain. My phone just went like Napanasol. I'm standing on top of the pyramid. I fresh like I come out for catalog. I keep it 100 like centipede. I gave me for Roger, they follow my door. They taking my picture with camera phones. They hate it, they jump on my style like a frog. And then they talk about me on the blog. Spinning the pig, get hustle, booed. I pesa kasimu, pesa kwa nyumba, baby, I'm handsome. Unajua, nataka, unasema, unakuja. Sote ni yangu, I'm high like a parachute. Ona miapo juu, I landed in Kenya from Cameroon. At the airport, they see Karibu. Holding our lights, pigo fe, anytime you're ready to fight. If you by accident step on my shoe, then I by accident step on your life, madman.
Leo nimeamka na hasira na ngoja msancho cause ni mpashe. Leo nimeamka na hasira na ngoja msancho cause ni mpashe. Leo nimeamka na hasira na ngoja msancho cause ni mpashe. Ncho cause ni mpashe. Arinjipate kwazo ni mpashe. Leo nimeamka na hasira na ngoja msancho cause ni mpashe. Leo nimeamka na hasira na ngoja msancho cause ni mpashe. Leo nimeamka na hasira na ngoja msancho cause ni mpashe. Ncho cause ni mpashe. Arinjipate kwazo ni mpashe.